abavunaanyizibwa ku baana n'amaka mu disitulikiti ye Kalangala beeraliikirivu olw'omuwendo ogw'abaana abato abakwatibwa akawuka ka mukenenya ensangi zino, wakati nga n'obuyambi okuva mu bitongole ebyenjawulo bongedde kukendeera. Omusasi waffe David Ssekayinga alina ebisingawo.
Nkumbi Wire atwala ekitongole ky'abaana ku disitulikiti agamba wakati nga disitulikiti eno yakubiri mu ggwanga lyonna okubeera n'abantu abalina akawuka, wabula omuwendo gw'abaana abato abakwatibwa akawuka kano nago kati gweraliikiriza
13.1 ku buli 10 abantu b'osanga nga balina akawuka mu disitulikiti ye Kalangala. Twali nno ku bitundu 18 twaliko ne ku 3 naye tuzze tutambula, naye ate bw'otunuulira akawuka mu baana abato nadali tuyita abavubuka nako kewuunyisa nti keyongedde, kubanga kati abaana ababato be tuyita abavubuka myaka 15-19 oba 2 be tuyita abakyala abato nako keegirisiza ddala era nkali ku bitundu 15 ku buli 10.
Nkumbi atubuulidde nti kino kiva ku baana n'abantu abakulu obutaba na nsonyi n'obwavu obweyitiridde.
Kivudde ku baana abato okwebaka n'abasajja abakulu kye tuyita cross generation sex, era ekyo kiri common e Kalangala olw'ensonga nti abantu baavu ate abavubi babeera ne ssente ne balimbalimba abaana baffe ne babeera nga beebaka n'abasajja abo, n'olwekyo twetaagira ddala okulwanisa akawuka mu baana baffe abato.
Abamu ku baana abakwatibwa akawuka kano bakukusibwa bukukusibwa ne batwalibwa okukola mu bifo ng'ebbaala ne lodge, ng'eyo gye basanga abasajja ababakwasa obulwadde nga buno era ebitongole nayo gye bibasanga okusobola okubataasa.
Agenda okujja eno nava ku lukalu, nali mbeera ne stepmother wange, bazadde bange bonna baafa. Stepmother wange n'afunira omusajja ampase ku myaka 9, omusajja n'antwala n'ampasa, nezirukayo nga ndaba sijja sobola ne ŋŋenda ewa neighbor. Twali tubeera Masaka disitulikiti ya Rengo, neighbor n'andeeta eno ku nnyanja n'aŋŋamba ŋŋenda kukola, oyandeeta okukola nantusiza mloji ne mloji nezirukayo nga sigenda busobu neŋŋenda ewa chairman LC1 nemunyonyolamu ensonga za nanyingiza mu kino ekibiina, era kati tukola obusawo obukomo nekilesi hearings tubikola ne tubitunda ne tufunamu akasente, tunda nefunamu akasente akambeezaawo. Twandiyagadde gavumenti etuyambe tuongereremu capital tutandika okukola naffe twebeezeewo.
Roni Bamushabe omu ku balafuubana okumalawo obutabanguko n'embeera y'abaana okukosebwa mu ngeri ng'eyo ku mwalo gw'e Kasekulu agamba obuzibu kati buli ku bantu abayingira disitulikiti eno.
Tusomesa kopi z'ekisomesa naye nti esaidiza fenesi ekizibu kye tuyina nti mba musomeseza ate ne muyingiramu abaana, musomeseza be bavaawo ate ne bakyusa ekifo, kati n'osanga ate abalala be baze, kati tuyina ekizibu kya naddala ng'abakongo barefugees baddukiranye eno then n'abanyarwanda abajja okuvuwa mu nyanja kati be balinga kati abalinga bakyatusuuma naye kati bannayuganda baba baluddemu at least wakiriko kati okusinziira ku namba bwe yali emabagana kati kikendedde mu
kuulu. Akina namwenda katonyeze biri CBS FM Emanduso, nze David Ssekayinga wano mu bizinga ASS.